Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
kidine kabaruji amen fulfulde alal bar sappo jeddi lewru septembre en bien sappo jeddi yamna jakkiri masili maji sappo e jagom der nem maison de la presse bamako jotti nono do kabaruji di umar waygal kanko no dirte de gagne kante wonto bogge jaddo ko nayri bangal siterni ngaydi ko di cuma sanni hakkune kay kany e bamako wattu joni premier ministre wi eten gonde e yaltinede do hen non de la yesde en bien joni won duubi didi ko de kebile nokko ima draydi hono fuudi ngori jamande waran halde dum hono ko miji do hen journal gal di won sembe kabaruji dum jogino do kikirande bi bismillah mo do be hedaade no latifu min jah min dartay asansi jami di feso ko e min jartana feso kuyer ngaji min tawrate non kanko dum woni general de division general mo noddita Abdoulaye Maigo holli tri wiide premier ministre le leedi meden di wakkande mo yidno e joine sitirni ngaybe gombe le leedi meden di tiagal ko kamiojum mudel cuma hakkunde kay kany e bamako fa bidire dam famu kedden kanko Ousmane Niali Boulio
kejaado gollirde noddirtende groupement malien du professionnel du pétrole wari ndartude honobe kani gollirinde e ko woni hakkilo horejo ministry en waccagal bonndaaji ngadaade fewde hijande gaddanonde essentiels Ibrahim Touré waltini hakkilaaji wiide essentiels jukkinte waddede do faaba muy laamu o horejo gouvernement o jaabe kemo wiide imadaraaji mawdi ana gondi waddede yalla den hagu ana beede hebede no essentiels ngadirte le leydi meden di ko latifu o mandarta en teddina dabereji e mangal paden kolli tata do no denago heberte Abdoulaye Maiga tiagaldun holli tiwide banandaji ngadidi ana mimsi e majji holli tinde wida iladi masibaji ngada fewde do hejande siterni ngaji gaddoji essentiels ciogu essentiels beydeke le nokku jeegaaji le leydi mendi tiagaldun kasen tajugol kuram beydeke ko wonno erngaaji jeegon yeey joni fa erngaaji sappo e didi le diandeji jeegaaji bamako
non jattu wori wattu jono yoga jamande holliti tajugol kurangay didu beedi ki leedi meden di jamande hono fu be ci firi dun fa kedon famtar kedden fande sita sidibe
ambe menen li den hippodrome demi woni mi teki ke jati er ngaji joy tammi habta kurande nyolman goto menen ke mi weltaki fey fey so tay meni jingina olam hakko nerejo ana hani so wonan ittidaji antone pel yalta be famina jamaren do tedelaji wondi tondi soni wala dun jamar ana le tamper san e minge e miridan cagana horejo kidda ittaton du sami bin o kidala lafi quran arano meni wa hebdo ko yata ernga sappo e jeegon ga handen dum wala kasin ga handen ernga jeegon tam hebta quran mi e milodan horebe walle edem ana han famde jamaren ni ernga ji noga en nelle nyoloman meni ernga ji nay ma joytam hebta quran
wala be dali erin nani rala
Ledel ISD sappo e jeegon lewru septembre hitan 2023 sappo e jeegon septembre hitan 2025 kan kulitide duubi didi ko IS darna wattu joni Mali Niger kanyam Burkina Faso kanyam ngoni e ndedo fedde dedo leede tati bi ko ni faana muudu yo fewtude e waydi ndena go wattu joni jamar wonde do bomo ko do gaawo kanyam fa njottuda bankasi horu fu be miji do hen kebben ko be cifi do hen do facci tango fa nde site sidibe
nous félicitons déjà nos
bien jatta mangal paden led ASD be gondi e wadde bodde mabbe fu fa e tawede titallaaji godudi be ndari do habugol e terrorisme en denawu hebirte led ASD mo ingol de fedde yo golle lobbono be ndarani habade golle mabbe o nafa mud anaye fa e tawede wonko hani jewtede e golleji di men ji ko wada ko heewi ka fa handen hakilu an adadu mangal paden an kaani beedede yalla beede daranaade e denagu handen led ASD an gondi habade ko fedde de dar na wadde handen kulleji ngadaadi ana mbaawi yettede eden mbaawi alhamdulillah
kanko dum woni jaddinke kiddo noddirteedo Alhassan Ag Mohammed gono le fedde akmi hitaande 2012 fa yotti 2013 nangaado wattu jono sar wonde sarede CPI be mbi hiibe gonde jewtaade no dum wori fa jewno yimbel hakkeji mudden jabbaabe no kanto trade hakkeji mudden le ko warta ko
tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ko mbiyeten zoom sirko dum waran yo waddo robel be bawa defude be dum woni funere gaddo gidaya tawande difika fu wala fu mbawdo nyamdi dum site site be
defude ko nyamete yo hono tan han wadede famo yalla homo fu welto gaddendu dan debbo noddirta do walet kayso ana fende fe goto welta ta kon yimbe galdo fu yeltan watte su nyamade makko benni amina hono jagabul en leedi mali wonko fiya e pirre ballon le galle den jaati ay an jamar ana noddundura gotin gotin he mani debbo ma dan woni fende handen gori ko noddirta do khalifa kanyum kay ana mila hono debbo mun wawde fende wala fe sabe su nyamade makko benni kanko khalifa joto nyama fo haara amnana jonsu makko walet ana wiya menga haaje dan wala hen so adfa jonsu do nyam fo haara tan haalitan wala keddan mudun gagnalane wotere kalfa noddi gedira mudun ko heewi be warbe welto de nyalane ne nyamande jojjina o tawi lamdan teeti wala fune nyamade nyamirte fe goto e gedira makko jabe jabbaade longere wotere gede makko goto antun ana noddi resi suma kanyu neddo yiddo gaajata sanne kanyu harbitan wi e gendi ko a gidon debbo so de ko defuda ana heddi mide nabde keddan mudum mi mobali firigo dan sakraadan rewbe wala taadade wodire lobbere wongu holiti tawe neddo e debbo so nolante ana waawi du wadde defande lobbere
do gartina addu kiki dande do kabaru yidi fanje fe no ko nandir don do e set yewtere meden de ana wodi wassalam le ko sakiti ko fu gube no dirtodo dinan ko dana gonde wayltinde hono golleji mudde ngori wattu jono dati di jata be gonde taccude leledi medeni dum latiki sababu hono so mobilaji euroji leledi senegal sonata fa leledi malindi di do mobilaji ko heewi mudo fu birfitiki yoga e mobilaji di do won ciumaadi tor goddi anton dan deri do dati di fa handen wattu jono hodo fu dum wonde torodi hono yimbel wombe tombe biccite den wi di yoga e mobilaji johoji di dum bawa yaade le de do nokkule fu jamare de hodo fu yidi ko hani yaltinede len ko nayir bangal dati fa kebe famtaade ngare kede ko man yali buli kanyam mo saba se ko pewni en do hen
musa jekte yusufer ngo dokkay nyande fufu mo bako donata nabudi yimbele nokuji kewdi ka ana wara wat jogaji golle mako o fat mudun mum ni sanne mo darda lam ko be rendi ati di yalla golle mako nanewo
siraw manyo
no la yu puti bonirde hande fa donna do majji sina ngatna hore ma hakkilo sanne be den jidi golle amen o be dene dole be den darta e kanan ko be leedi me den di intina lawi de no rafi dana ko wayni mangal pa ana kan jukkinende imadaraji dum be den waltinde min hakkilaji
ñande asore jogo septembre karngaaji kamengaaji kewdi na jokkondiri fufu na dari dande medda hakkunde bamako e kay non ko non dun do datul segu do karngaaji di hadama dugudo sabi imadraji ilarmi wadon non fewde gube jon en kaborre kasekita yusufete general transporteur en nyoro mango nokudo gidali jon en kaborde muni sanne holtiwidi odo alhali o mata masane le gole transporto
ay ko lo chamala sama
pat o kaba wala fu ko mi andini gollidib amen yogabe kanye kake mubben dum wana ko yafi fey re jetta imadraji lam o wondi wadde kame den jidi beede tinnare fa hande
harbi mo cesri
dawde hakunde galluje de wakar juno farata mun na mawni sanne e wi dawobe nyoro e sikaso e wi mabbe wakar juno dum do yata fe cagalla jogade yakabere yogabe holti wide dum do dabar mudum yutan hetagol jam
ala ko mi wemde le commune nyoro rafinde nagu an hada min yade hinnade hajuji amen handen o anda fu ko kawrton do lawol don bay hertede wattu fu ko min jelanto mali do jam hewte fa himbe kinno haajuji mubben ja du jidi fu kanye jawdiji mubben nadde le karngaaji di hakkunde sigaaso e kajulo ana hubbini wattu joni o fu buri dow laawi yogaaji sini anangidi on kuriyaade kuchala ana hulubini sanne
denno denagu datidi na hasindina sanne jonno hono waddi dum fewde sifa keso bonanda joni kaborde docteur amadou yo dunke kabaru dat dabreji denagu kalti dal kayadun jogola wuteji kedanna dabreji di holiti
le renforcement des
omni be denagu kani beedede yalla anan darano denagu dow laawi di mangal paden beede wadde yilaruji beede himbe hokkobe be kabaruji bama himbe le kereduji di ba beede haybude be doyta du dawbe dow laawi kulbe ni di be baylata wattudu fu himbe kumini be denagu dow laawi di yalla ana beede haybude be nawtoro du doron ngaji kayboji kanya haybobe no golleji di njarata no hakke lebitati fu
ministeriel
ido bonandaji do dati di gilla joni latike sababu compagnie goto kay daranta fun golleji mudu nyande alande dun bonandaji ngada ma fodi kamiongaji citerne wonande jon en kaborde do datul gongol holtiri tan tidalla kay na heddi fa handi do tugul mobilaji di wonande larme bley e do e tawde fufu